abazali bangu Unibona nje Abazali bangu
Then you can be someone.